semaga baby wangu hajui kupenda.
Yuko wapi?
Nani alisemaga baby wangu hajui kuonga?
Yuko wapi?
Nani alosemaga baby wangu eta nani chiti?
Yuko wapi?
Nani alosemaga baby wangu eti anipendi?
You do me like that, you do me like this. Arakaja kanigusa, kanishika, kanikisa. Amenibamba, akiwa mbali na miss. Arakaja kanigusa, kanishika, kanikisa.
Mbona baby wangu anakatiza sisiki shangwe?
Yuko wapi?
Mbona baby wangu anapita kama mumuoni?
Minataka kusikia
Minataka kusikia
Minataka kusikia
Minataka kusikia
Minataka kusikia
Baby wangu akipita macho juu Kanichora kaniwekea matatu Kanishika we acha tu Kanikolezea moto wakifu You do me like that, you do me like this. Arakaja kanigusa, kanishika, kanikisa. Amenibamba, akiwa mbali na miss. Arakaja kanigusa, kanishika, kanikisa.
Mbona baby wangu anakatiza sisiki shangwe?
Yuko wapi?
Mbona baby wangu anapita kama mumuoni?
Minataka kusikia
Minataka kusikia
Minataka kusikia
Minataka kusikia
Minataka kusikia